No, not you, I do.
It's
not about love, baby.
That's the funky.
Bebe bonus ni kushash kama last step up. Tofuke bodas na ipasha kwenda bashu pap. Serious love, you deserve. Serious rap, believe me, who na sab. Yo, baby, we better than ever before. A lot of things, we gotta stay on the road. Kwepata mama penzi kwenye roll. Loving is bahari to let it go. Hata nimekukufa deeply. Wendo Mrs. Ancho, my wife to be. Promise nda come marry. Ficha ulicho nacho, how I deserve, see. Ati haikai siri, hao mademu mewazidi weriri. Sasa fame na kupea kwa remix. Nisha rekodi hini copy kamili.
Just one time.
Mara moja tu.
Nimebonas.